Ay, ay, ay. Your boy Nesnox.
Scada all the day.
I am the Fashano.
Nijishiva pepisha kwata nempia. Sometimes it tulala nesala. Panza today dizi mangena. No penda vendela mumajira. Nijishiva pepichi magubaba. Wisa kama na fionse pika pwa. One day yesu akabalansa. Kusuma fionse
pika
kwata. Wasawala Osalira. You the one I love you my baby. Never wala, never cry. I gonna make you my lover forever. Osawala, osalira. Ukuchula konso kukukapwa. Never wala, never cry. Everything is gonna be okay. Osawala pepi takwa bana umbi. Takumpela paka muma kumbi. Aswe shaka kubepe na limbi. Love you when you overdose. Ulengande upa kwa tini nebobosi. Ulengi paele njikatapa mukosi. Pari iwete tinjine nangu mulosi. Kumyenu ndesa nangu mumasoshi. Uleka iwe baby nilosi. Love you super taripa kakumpela. Ndikusikulufe baby ndewela. Imuna abo wale kusekela. Awe mwadike kanya vale kubepa. Ugera forever ini everyday weather. Niza kusunga kwa ti Adamu na Eva. I promise you are my choice. Osawala, osalira. You the one I love you my baby. Never wala, never cry. I gonna make you my lover forever. Osawala, osalira. Ukuchula kwanzo kukukapwa. Never wala, never cry. Everything is gonna be okay.
Kusa kuna my baby mwandisi nikona. Nibambili vanyama chabo kufuna. Watichichete kelo chako ubakana. Tima yambana just because it is ivana. Makiza lilesha chimu ni kumvelelana. Songa tiwa poison na uvale madu. Uwa ikinola ndava ni madestroyer. Wama ganiza ngati nduwe watokeni. Ngati ni kupotea wafaka tokeni. Guys na papata uyo mulekeni. Feni kamba ine sikutini poza. Mukazi wote kanya avuja kupeza. Ukamupeza iwe osa sokoneza.
Osa wala, osa lira. You the one I love you my baby. Never wala, never cry. I gonna make you my lover forever. Osa wala, osa lira. Ukuchula konso kukukapwa. Never wala, never cry. Everything is gonna be okay. Nessie Knox. Hey Oscara, Mahala, I got you. I am the passion. I don't lie. I'm be the standard. It's a man. It's a gun, you know.
This is 620assmusic.com.